Motherfuckers never loved us. Never bafuna batu leke limo kayas. Took it up when gaba hula mone class. Batu wa plastic never in mafu glass. Ajana ika jitwa funa cash. Ibuli jisengene tipi uza kupash. Obafuka uwa planchi. Kwa tatu manye bangi nyinga sachi. Okay. Sente bazi ni nako uyomu ya bala bako. Na iba tuwela gira ko. Batu ni nyako nane demu uba mkutia ko. Jisera tuwala geko.
Basirina
We spend the money, Ranzi Punya no anti gali. We pop the produce, Nava wala de cheki wa dos.
Kabasirina, sente omanyo.
Kati wende zange tonenya, inkusaba tonenya, mondaba nechana tonenya. Inkosaba tonenya, ati wendye zange tonenya. Inkosaba tonenya, mondaba nechana tonenya. Mogongo kwenfunya.
Bariko, ay, baina sete, ay, bafuga pesa, ay, nivatu simbesa. Bariko, ay, baina sete, ay, bafuga pesa, ay, nivatu simbesa.
Inkosaba tonenya, mondaba nechana tonenya.
Bafuga pesi, ibatu simbesa.